Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho kuri internet turi live kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza, mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi. Muri kumwe nanjye Edi Rwema mu buhanga bw'ibyuma, turi kumwe na Cornelius Nadia Tahani urimo kumfasha kwegeranya kino kiganiro. Mu Rwanda no mu Burundi hakomeje ubukangurambaga cyangwa icyo mu Burundi bita isekeza, iminsi 16 bwahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryibasira abagore n'abakobwa. Ubukangurambaga bwatangijwe tariki ya 25 z'ukwezi gushize, buzasozwa tariki ya 10 z'uku kwezi kwa 12. Muri iyo minsi inzego zinyuranye zijya hirya no hino mu gihugu gusobanurira abaturage ububi bw'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Mu Rwanda imiryango irengera uburenganzira bw'abagore ivuga ko nubwo ihohoterwa rishingiye ku gitsina rireba bose, ariko abagore aribo bahura n'ihohoterwa kurusha abagabo. Umuryango Haguruka wita ku burenganzira bwa muntu wemeza ko ihohoterwa ryo gukubita ryagabanutse, ariko hakigaragara ubundi bwoko bw'ihohoterwa bugaragarira mu guhoza ku nkeke. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu muryango Madame Umurerwa Ninete niwe mutumirwa wacu w'uyu munsi. Madame Umurerwa, ikaze cyane mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane, turabashimiye.
Urakoze cyane nawe. Na icyo nabwira abakunzi b'Ijwi rya Amerika nuko ubukangurambaga bukomeje mu gihugu cy'Uburundi, aho kuri uyu wa gatanu hateganijwe igitaramo gihujwemo n'abahanzi batandukanye kiza kubera ahitwa mu Kamenge kuri Centre de Jeune ya Kamenge, aho icyo gitaramo kigamije gukangurira abarundi kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Mbere yuko nza ku mutumirwa wacu Madame Umurerwa Ninete, agataho umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International urasaba Inteko Ishinga Amategeko y'u Burundi gushakira ibisubizo ibibazo bitari bike biri mu itegeko ryemejwe mu mwaka w'2026 rirwanya urugomo rushingiye ku gitsina. Fidel Niyongabo aratubwira uko bimeze.
Ishyirahamwe Amnesty International ivuga ko ibintu bidahuye biri hagati y'iryo tegeko n'amategeko mpanabyaha yemejwe mu mwaka w'2017 bituma ibintu bidatomora neza ku byerekeye amategeko abacamanza bo kwisunga. Amnesty International yavuze ko gutorera inyishu icyo kibazo ivyo tuma abageramirwa n'amabi akogwa yisunze igitsina bakingirwa kandi baronswa ubutungane kurushiriza. Umuyobozi w'ishyirahamwe Amnesty International mu karere ko muri Afrika mu buseruko niyo mu bumanuko, Sarah Jackson, yavuze ko mu gihe itegeko rihana amabi akogwa afatiye ku gitsina ryo mu mwaka w'2016 ari intambwe ikomeye yashyizwe ko riri kwija ibisabwa n'akarere cyangwa n'amakungu. Sarah Jackson yatangaje ko itegeko ryo mu mwaka w'2016 ryongeye ibitari bike mu ntumbero yo kurwanya amabi akogwa afatiye ku gitsina ngo gusigura neza ivyerekeye gufata abantu ku nguvu. Yamara yasiguye ko ku bibazo bimwe bimwe iryo tegeko rihonyanga agateka ka muntu ngo guta amakosa ku bakoregwa amabi afatiye ku gitsina. Ishirahamwe Amnesty International itangaza ko kubitegeko rihana mabi ako gwafatiye ku gitsina hari ivyo ridahuriye ko namategeko mpana vyaha hari bigira ingaruka mbi kuri zimwe mu ngingo zifisa kamaro gakomeye ziryo tegeko. Akarorero igihe amategeko mpana vyaha yahinyanyogwa mu mwaka w'2017 ntiyakoresheje insiguro ya nyuma yerekeye gufata abantu ku nguvu yatanzwe n'itegeko igwanya mabi akogwa afatiye ku gitsina byo mu mwaka w'imbere yaho w'2016. Insiguro muri iryo tegeko kuvyerekeye gufata abantu ku nguvu bivuga ko ibyo biba mu gihe atakumvikana kuba kwahabaye. Amategeko mpana vyaha yo mu mwaka w'2017 yagumijeho insiguro ya kera ishimikira ku ikoreshwa ry'inguvu. Ishirahamwe Amnesty International ryavuze ko insiguro yuzuye yisunga amategeko mpuzamakungu kuvyerekeye agateka ka muntu kubijanye no gufata abantu ku nguvu ari iyiri mu itegeko ryo mu mwaka w'2016. Iryo tegeko riratomoye ku bacamanza, abashikiriza manza, abapolisi n'abandi bategetsi bajejwe ubutungane no kubahiriza amategeko. Ishirahamwe Amnesty International ryasavye ko ingingo ziri mu itegeko rihana mabi akogwa afatiye ku gitsina zihana ababana batubakanye mu mategeko zivanwaho. Izo ngingo zirahonyanga uburenganzira bwo kubaho mu ibanga, ubuzima bw'imiryango, uburinganire hagati y'abantu hamwe no kudakumira. Ingingo ya 60 mu itegeko rihana mabi akogwa afatiye ku gitsina ryo mu mwaka w'2016 rirahana inyifati ituma mabi afatiye ku gitsina kogwa. Iyo tegeko rikaba ryarashavuje abatari bake igihe ryarengana kubera ryashize mu ngingo zaryo uburyo bwo kwambara impuzu budashemeye, bivuga ko bishobora gutuma abazambaye muri ubwo buryo bashobora gukoregwa mabi afatiye ku gitsina. Ishirahamwe Amnesty International itangaza ko iyo ngingo hamwe n'izindi ziri muri iryo tegeko zihana abakoregwa mabi afatiye ku gitsina kandi zikanabambika iceyi ko zikwiriye kuvanwaho. Iryo shirahamwe rivuga ko uretse guhinyanyura gushasha ivyerekeye amategeko, abategetsi b'u Burundi botegerezwa gukora ibishoboka vyose kugira habone ku buryo n'inyigisho bikwiriye mu ntumbero yo gufashira gushira mu ngira amategeko. Iryo shirahamwe kandi risaba abageramiwe n'amabi akogwa afatiye ku gitsina gufashwa mu buryo bukwiriye. Imenyesha ko bategerezwa kugishwa inama mu mugambi wo guhinyanyura amategeko gushasha hamwe no mu gufata ingingo kubijanye no gushira mu ngiro ayo mategeko. Ishirahamwe Amnesty International ryasavye kandi Burundi kwemeza no gushira mu ngiro vyihutirwa amategeko yerekeye uburenganzira bw'abapfasoni ku mugabane wa Afrika yatewe ku igikumu mu gisagara ca Maputo muri Mozambique araheze imyaka 20. Ayo mategeko yaragize uruhara rukomeye cyane mu guharanira uburenganzira bw'abapfasoni ku mugabane wa Afrika. Yarafashije kandi abapfasoni kuronswa ubutungane.
Arakoze Fidele Niyongabo kuri iyo raporo y'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International usaba inteko ishinga amategeko y'u Burundi gushakira ibisubizo ibibazo bitari bike biri mu itegeko ryemejwe mu mwaka w'2016 rirwanya urugomo rushingiye ku gitsina. Ijwi rya Amerika ryagerageje gushakisha abategetsi mu Burundi kugira icyo bavuga kuri iyo raporo ariko ntitwashoboye kubabona. Iki kigano rero kiribanda kuri ubu bukangurambaga bw'iminsi 16 bwahariwe kurwanya ihoterwa rishingiye ku gitsina ryibasira abagore n'abakobwa, ariko noneho twibanda ku Rwanda. Umutumirwa wacu uyu munsi ni madame Umurerwa Ninette, uyu akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Haguruka. Mukanya madame Ninette twaye twaguhaye ikaze, ariko mu gutangira gerageza usobanurire abakurikijwe rya Amerika hirya no hino ku isi, uyu muryango Haguruka ukora iki ubusanzwe?
Murakoze cyane. Umuryango Haguruka ni umuryango nyarwanda utari uwa leta, ukaba warashinzwe mu 1991, ufite intego yo gufasha abagore n'abana kugera ku butabera. Icyo tubafasha rero ni byinshi, harimo kubijyanye no kubafasha kugera ku butabera. Tubafasha kubagira inama zishingiye ku mategeko mu gihe bafite ibibazo ibyo byose by'akarengane. Tubafasha kubahuza, tubyita ubuhuza, nko mu gihe nko mu muryango hari ibibazo bibangamye ariko nanone bifite uburyo bwa abantu bakumvikana batagombye kwitabaza inkiko. Ariko nanone iyo bibaye ko bitabashije kumvikana. Ubwo ndavuga ibyo kumvikana cyane cyane bari ibibazo bisanzwe byo mu muryango, amakimbirane ya hato na hato, ntabwo ndi kuvuga iby'ihohotera twavugaga mwaganiragaho mu kanya. Ikindi nanone tubafasha abagore n'abana batugana ni ukubaburanira mu nkiko ku buntu, kubera ko cyane cyane twita ku bagore badafite ubushobozi, hanyuma kandi tukanita no ku bagore baba bafite aho bahuriye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bakorewe, hanyuma tukanita no ku nyungu z'abana muri rusange. Nkivuga ku muryango Haguruka, umuryango Haguruka ukorera mu gihugu hose. Mu Rwanda tugira intara enye, kongeraho n'umujyi wa Kigali. Muri buri ntara Haguruka ihafite ofisi cyangwa ibiro, kongeraho umujyi wa Kigali. Nuko nasobanura Haguruka, yego.
Hanyuma ibyo aribyo byose nari mbivukomojeho ku bijyanye n'iyi minsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryibasira abagore n'abakobwa, uruhare rwanyu muri ubu bukangurambaga rugaragara gute?
Ino minsi yihariye yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, buri mwaka Haguruka ifite ibikorwa byinshi ikora by'umwihariko. Nubwo twebwe nka Haguruka navuga ngo mu buzima bwacu bwa buri munsi navuga ko ari nacyo dukora, ubukangurambaga dukora rero nuko twigisha by'umwihariko iyo bigeze muri ino minsi yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Haguruka iteka ryose tuba dufite ikintu cyihariye buri mwaka tuzakora. Kenshi rero ibyo dukora dufatanya n'inzego zitandukanye, yaba indi miryango iharanira uburenganzira bw'abagore cyangwa se imiryango ya sosiyete sivile muri rusange, ariko nanone tuba dufite n'ibikorwa duhuriyeho na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere n'Umuryango mu Rwanda MIGEPFONSE. Ubukangurambaga biratandukana ibyo dukora bitewe n'umwaka uko dushaka kubikora. Nk'uyu mwaka nk'urugero Haguruka twakoze ubukangurambaga butandukanye twifatanije n'izindi nzego gutanga ubutumwa, kwigisha abaturage tubasanze kuri community level aho batuye, tukabigisha ububi bw'ihohoterwa ku muryango n'ibindi. Ariko noneho Haguruka uyu mwaka by'umwihariko twageze umwanya wo kwereka abafatanyabikorwa bacu, ubwo ni benshi batandukanye, uburyo dukoresha bwa buri munsi mu guhangana n'ihohoterwa rikorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ibyo dukora turirwanya, ariko nanone tunabereka n'uburyo dukoresha butandukanye dufasha uwahohotewe.
Ubwo buryo ni ubuhe?
Nk'urugero tuvuze ibyo twerekana, uburyo dukora, uburyo dukoresha turwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Hano twerekanaga uburyo dukoresha bw'ibiganiro. Twerekanye nk'uburyo bw'ibiganiro byihariye bikorwa hagati y'abashakanye. Twerekanye nayita nka approach cya uburyo Haguruka ikoresha tugahuza imiryango kupe, ariko cyane cyane tubikora dufatanije n'abayobozi b'inzego z'ibanze, tukamenya muri uno mudugudu, muri aka kagari n'ibihe miryango iba itangiye gukimbirana, niba ari uko navuga, tukabatoranya. Ariko tugafatana none n'indi miryango modele, imiryango ibanye neza, tubahera ibiganiro hamwe kugira ngo bigire hamwe, ndetse ya miryango navuga iri modele idufashe gusigara ya kompanya, gusigara iherekeje ya miryango yumvi yigishijwe kumva ikwiye kuva muri iryo hohoterwa. Nk'iyo modele cyangwa se iyo approach twereka abandi, twayiberetse kuko yatanze umusaruro muri programme yacu twita ingo z'amahoro. Ni gute twafasha ingo kudakimbirana cyangwa se yego kuva muri izo conflict, ariko dukoresheje indi miryango myiza y'intangarugero baturanye nayo.
Hanyuma se muri icyo gihe madame umurerwa kenshi usanga hagaragara ikibazo cy'umuco, aho tuvuge nk'abantu umuryango runaka utifuza ko ibibazo byabo bijya ku karubanda, iyo mugerageje guhuza abo bari mu bibazo noneho nabo bakwiye kureberaho kugira ngo bubake ingo nziza, nta kibazo muhura nacyo cyo kugira ngo abantu bave bakwisanzura kuko bashobora kumva ko ibibazo byabo bijye ku karubanda?
Uburyo structure mu Rwanda imeze, abantu bafite amakimbirane abaturanyi babo barabimenya, ni ibintu utahisha igihe kirekire ngo bikunde. No kuvuga ngo iyo miryango n'ubundi bizwi n'abaturanyi babo, barababona bakimbirana batumvikana bigira ingaruka kubana. Mu by'ukuri navuga ngo nta banga riba ririmo kuko baba n'ubundi basanzwe babaza, ahubwo ikiba kiyongereho ni uko bemera kuza kwicara mu biganiro, hanyuma bakabagira inama, bakemera kuvuga ibizabaho n'uko bigenda. Ariko nanone ubwo muri ibyo biganiro byihariye by'ingo, twe tuba dushamikiyeho n'ibindi biganiro byihariye by'abagore, kubera ko ahubwo iyo abagore bagiye muri ibyo biganiro bigari birimo abagabo n'abagore bombi, hari igihe twabonye ko abagore badatinyuka kuvuga ibyo babaho mu ngo. Duhitamo rero ko habaho ibiganiro bibiri navuga bitandukanye ariko byose byuzuzanya. Icyo ikiganiro cyo nyine cyihariye ku bagore ni igihe abagore baba bari hamwe ubwabo bakaganira bisanzwe, bakavuga ukuri hagati yabo uko bigenda, tukabigisha uburyo umuntu avuga inkuru ye, uburyo agira niba nabyita confidence, atagira isoni zo kubivuga. Noneho yajya muri bya biganiro bigari hagati n'abo bashakanye, ntagiyeyo kwicara gusa, ahubwo akajyayo nayo gutanga ibitekerezo, uburyo ibintu babumva byakemuka, bakaganira. Mbega
mbese muri make icyo mukora ni ukubatinyura?
Ni ukubatinyura mu biganiro byihariye by'abagore, ariko bifite intego ko noneho bajya mu biganiro bigari hagati yabo bashakanye nabo ubwabo, noneho bakabasha nabo kugira ibitekerezo batanga ariko biganisha gushaka umuti. Rero byatanze umusaruro mwiza cyane, urwo n'urugero rwose twishimira twe.
Urakoze cyane madame umurerwa Ninette. Mu kanya turakira abakunzi b'ijwi rya Amerika, ariko mbere yuko mbakira turebye kuri iki tugarutse kuri iki kibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryibasira abagore n'abakobwa. Mwavuze ko umuryango wanyu Haguruka washinzwe mu mwaka w'1991, ubu hashize hafi imyaka 32. Yurebye uko ibibazo byari bimeze icyo gihe nuko bihagaze ubu ngubu, mwaduha ikigereranyo?
Bon, ikigereranyo wenda muri 1991 sinakoraga hano, ariko nk'ikigereranyo ukuntu bigenda bihinduka nk'ubu ngubu, kubera navuga ngo nko mu muryango Haguruka ibibazo byinshi twakira by'ihohoterwa bishingiye ku gitsina ni ihohoterwa rishingiye nko ku mutungo. Kubera ko turi kubona hagati y'abashakanye habaho kutumvikana uburyo bwo kujera cyangwa se yego kujera umutungo bahuriyeho, nyamara ariko amategeko yaba ari meza abaha uburenganzira bungana, ariko mu migirire ugasanga n'undi haracyarimo ko umugore atabifiteho cyane ijambo, bigatuma hazamo conflict cyangwa se amakimbirane mu muryango. Nicyo ngicyo kiguma kigaruka mu buryo bugaragara mu mibare. Kubera ntekereza yuko noneho buri muntu wese yaba umugore yaba umugabo noneho yumva agaciro k'ubutaka mu rugero bitandukanye na mbere. Nk'urugero nanone ikindi kintu cyaje gishya ni nka bino byo gusambanya abana. aho sanga dufite umubare w'abana b'abakobwa basambanwa ndetse bakana twita imburagihe niba ariko nabita nk'uwo mubare urimo uboneka uraboneka vuba muri no myaka ya vuba bitandukanye na mbere mbere byari byohoterwa n'ubundi ko kubuza abagore n'abakobwa kuzungura kugira uburenganzira bumwe na bumwe bitewe n'amategeko yari ahari atabashyigikiye urumva harimo intandukanye harimo itandukaniro mbere cyari ikibazo cy'amategeko atanahari ubwayo ubu amategeko atavangura arahari amategeko ni meza noneho hagasiga noneho uburyo ukirimo noneho bwoko hari umubare umwe ukihari w'abagore utinjoyinga ibyo bafite nk'uburenganzira mu mategeko.
Urakoze cyane madamu Murerwa Ninete, guma kuri telefoni ureka twakire n'abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi bifuza kugira ibyo bakubaza. Reka duhere kuri David wiriwe neza.
Mirwe neza ibyo rya Amerika mogo
ni meza.
Ego ni David Nsengimana, ni mugabo wa Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Ego
tena ndareka mbashimire ku kiganiro cyiza muri ko tugezaho. Nshimire umutumirwa mwatumye. Mbere na mbere ndashima mu by'ukuri ihohoterwa rishingiye ku gitsina nko mu gihugu cyacu ni ibintu byagabanutse ugereranyije no mu myaka ya mbere yabanje. Ndashima nifashishije bimwe mu bintu byagiye bishyirwaho mu kurwanya ihohoterwa, harimo nko kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu miryango, gushyiraho Isange One Stop Center kugira ngo bafashe umuntu wahohotewe abashe kubona ubutabera, kurwanya ubukene mu miryango. Ariko nyuma yaho gato aje kugira nk'utubazo duke nashaka kubaza nk'umutumirwa wacu. Mu by'ukuri iyo tubuze ihohoterwa rishingiye ku gitsina, abenshi bumva ihohoterwa ku bagore n'abakobwa, ariko naje kugira ikibazo nk'abagabo babasha kuba bahohoterwa ko nabo bagiye bagaragara cyane. Tugira amahirwe hari ababasha kubivuga, ariko hari n'abatabasha kubona uko babivuga, atinya ko bamuseka wenda cyangwa se bamufata ukundi muri sosiyete. Ese icyo cyo gihari niba babasha kukirwanya bate? Ikindi nakwibaza ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abana, hari imiryango yitwa icyitwaza ubushuti kugeza n'uyu munsi. Donko ubwo bushuti bugatuma uwo mwana atabasha kubona icyo nakwita ubutabera kugira ngo arenganurwe nawe abe yasubira kongera kwiyakira nawe. Ese iyo miryango baracyahura ibibazo bagihura nabyo nka Minisiteri y'Uburinganire n'Ubwuzuzanye, babasha guhandura iki kibazo gute?
Buretse gato ubwo bucuti ushaka kuvuga ni ubucuti hagati y'imiryango, imiryango ikaba yaceceka ntigaragaza icyo kibazo kubera ko bafitanye ubucuti?
Reka nyisobanure neza gutya. Umwana w'umukobwa ashobora guhohoterwa agahohoterwa n'umuntu runaka, ariko bakavuga bati ese uyu mwana wawe ni urugero ko byagenze gutya agahohotera umwana wanjye, kandi tukaba tunywanye birambuye cyane, turi inshuti cyane, kuko twirirwa twiteza abantu ugasanga bitwaje icyo kintu cy'uko ari abashuti, ari imiryango yanywanye, ari inshuti, ugasanga uwo mwana wuzu ubutabera. Icyo kintu cyarambabaje cyane, kuko hari imbere nagiye mbona cyarambabaje cyane. Ndavuga ndetse nk'ubungubu niba umwana atabashije kubona ubutabera gutya, aramutse naramuka akuze akamenya ibyabaye mu by'ukuri waze yakera. So rero ikiracyari ikibazo cyane, nagira nyine mbaze n'utumirwa wacu ingamba bakoresha kugira ngo babashe guhandura iki kibazo.
Urakoze David Mukanya, araguha igisubizo. Reka dufate na Donas wiriwe neza.
Wiriwe
uri hehe wowe?
Okay, gende mu ntara y'Uburengerazuba, akarere ka Karongi.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
kuri koko? Turabashimira kuri ikiganiro mwateguye.
Urakoze
kose, turabashimira cyane kubera ko hari benshi bahura n'ihohoterwa bakabura naho babariza. Mu by'ukuri nk'inaha jyewe nabonye cyarafashe indi ntera, najya ngo se mutumirwa iyo umuntu yafashe gahunda nkuko umuntu akamufatira umwana ku ngufu ataruzuza imyaka yarangiza agafata gahunda nko kumukosha akaba yavuga ati uzandana inka ibinini noneho tubihuze cyangwa bakamuca amafaranga ya bintu bigatisirana ese yakubaha mutumirwa murumva icyo kintu cyaba ari cyo turagira ngo mutubarize niba hari aho babiga ku buryo bamenye bakurikiranwa kuko akenshi yerekana abaye gutyo hari igihe banabashingira akaba ari umwana wamuteye inda ari na mukuru yaramufashe ku ngufu ariko kubera ko ababyeyi babigizemo uruhare ugasanga wa muntu baramumushingiye se mutumirwa icyo kintu wumva aricyo ndagira ngo ajye ku kigo cy'abantu uko byagenda murakoze
amategeko mu Rwanda harya gushyingirwa bisaba imyaka 21 siko bimeze
hari igihe babashingira bakishingira batagiye mu mategeko bakabana
urakoze cyane madame umurerwa Ninette uranyumva
yego ndabumva
ibyo bibazo wabikurikiranye
nabikurikiranye
gerageza rero usubiza abo bakunzi bacu
urakoze hari ibibazo Davide yabajije na Donat reka mpuze ibibazo bibiri aravuze ngo hari igihe habaho gusambanya umwana hanyuma imiryango ikaba yahitamo kwiyumvikanira ndetse bakabana kwishingira kugira ngo babizimanganye utaharaho byabarizwa haraho byayegerwa ahubwo ni cyane ni amahano kubera ko ibi bintu dukora ubukangurambaga kubwira imiryango ko nta bwumvikane bugomba kubaho mu gihe habayeho gusambanya umwana girahura n'ikindi David yabajije ngo byagenda gute nta bwumvikane bukwiye kuba hagati y'imiryango yombi ahubwo naho twakangura n'abantu ko n'igihe babonye ahantu imiryango iri kumvikana imiryango yombi iri kumvikana hari umwana mu muryango umwe muri yo ya wasambanijwe bakwiye kubabwira isange one stop center begereye cyangwa se ibiro bya ribu begereye kuko n'abo bantu bakora ubwo bwumvikane ndavuga ababyeyi cyangwa imiryango nabo barahanwa iyo bafashwe ubwo rero ntabwo byemewe rwose ntabwo wavuga ngo urajya kubashyingira cyangwa se kukwa uwo mwana umwana aba ari umwana kandi koko byaragaragaye muri ino mibare y'abana bafatwa basambanwa ko ari imiryango igiramo uruhare mu kubizimangatanya cyangwa se mu kwiyumvikanira cyane cyane kunasanga n'abasambanije abana cyane abari inshuti z'uwo muryango w'umwana wasambanijwe cyangwa se bamwe mu bagize umuryango noneho bagashaka kwanga kwishyira hanze cyangwa se urumva umwana niwe uba ubigwamo yaba David yaba Donat nababwira ko aho mwabibonye hose mwakwihutira rwose kubibwira yaba ubuyobozi ubegereye cyangwa se RIB ibegereye ni ikosa rikomeye cyane David nanone yabajije ikindi avuga ati iyo tuvuga ihohoterwa rishingiye ku gitsina abantu bakunze kumva ari abagore cyangwa se abana b'abakobwa atariko nyamara hari n'abagabo bahohoterwa nibyo David hari abagabo bahohoterwa ndetse harimo n'abahitamo guceceka kubera hari umuco ukuntu wagiye wigisha abagabo nyine kutavuga ibintu nk'ibyo akihagararaho ndetse bikaba byamugiraho ingaruka ariko hari n'umugabo wagize ihohoterwa runaka iryo ari ryo ryose nawe aba akwiye kwegera inzego agafashwa ariko noneho impamvu ubukangurambaga nk'ubu ngubu bubaho kandi koko bikagaruka ku mugore n'umukobwa nubwo n'abagabo bahohoterwa biracyagaragara cyane mu mibare ko umugore umugore n'umwana w'umukobwa ari bo bahohoterwa kurusha abandi icyo cyo biragaragara ku isi hose ko ari bo bantu bagihohoterwa n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndumva aricyo namubwira si uko abagabo bitazwi ko bahohoterwa ariko iyo bigeze noneho kuhohoterwa kurusha undi usanga ari umugore n'umwana w'umukobwa ndumva aribyo babazaga
urakoze cyane hanyuma ngarutse gato kuri icyo kijyanye n'abana bakorerwa ibyamfura mbi bakiri bato Donat yavuze ko kenshi kubera ko bakiri bato ntibabyumva neza, ariko iyo bamaze gukura nibwo bakubitwa bumva neza uburemere bw'ibyo bakorewe. Mukurikije ubushakashatsi mukora hirya no hino, ibyo bibazo murabibona ku bantu bakuze noneho bahura n'iryo hungabana nyuma yuko bamaze gukura ariko mbere batarabibonaga?
Yego cyane. Hari nka abana basambanwa ndetse bakabyara bagifite nk'imyaka 18 no kumanura, hagati 18 gusubira hasi. Hanyuma kuko yagize wenda nk'Imana cyangwa se amahirwe akafite nk'umuryango uhita umwitaho ukamureberera ku kana akasubira mu ishuri, yewe n'uwamusambanije agahanwa, muri icyo gihe akumva biraho kuko nta ngorane yagize zihagije, inapito nyinshi cyane. Ariko twarababonye benshi iyo amaze gukura yaranarangije amashuri, yaranarangije university, bisa nkaho bigarutse. No kuvuga ngo iyo umuntu umwa ni bibi gusambanya abana, kuko iyo umwana yasambanijwe bimugiraho ingaruka z'imitekerereze, niyo yaba ari mukuru, iyo ni ishusho mbi ihora imugarukamo, kuko nkeka ari cyo kintu kiri mu bintu bibi bibaho gusambanwa. Ikibazo rero cy'imitekerereze ntabwo cyabura, yaba mu gihe ari guhura n'ingaruka zabya ku kanya, yaba no mu gihe cy'ahazaza, byanga bikunda biragaragara, twe turanabibona hano. Kuko ubanza nibagiwe kubabwira ko uretse n'inama z'amategeko duha abahohotewe, ariko tubaha na counseling. Dufite abanyamategeko ariko tukagira n'aba counselors, abantu bafasha abafite ihungabana. Rero tujya tugira abantu baje
abona n'abajyanama mu by'ihungabana,
n'abajyanama mu by'ihungabana. Tujya tugira abagore n'abana b'abakobwa bazanwe n'amategeko, bazanwe n'inama z'amategeko, ariko muri kwa kuvuga ikibazo cye ukahita ubona ko yahungabanye, yagize amarangamutima ye yakozweho cyane, bigatuma rero icyo gihe ntafashwa n'abanyamategeko gusa, ahubwo afashwa nanone mu buryo bwihariye n'abajyanama mu by'ihungabana. Bivuze rero ko n'icyaha kibi gusambanya umwana, ariko nanone n'ikintu kibi cyane guhura n'ihohoterwa ibyo byose bishingiye ku gitsina. Ugeze kuvuga ngo nahoze mbaganira mbabwira ko ubu noneho hari ihohotera rikigaragara rishingiye ku nkeke, umuntu ntabwo yagukubise, ntiyakukozeho, nta nubwo yagufashe ku ngufu, ariko noneho inkeke ihoraho. Hari abo tubona igenda igahindurira imitekerereze cyane kubera yayibaye igihe kirekire.
Urakoze cyane. Icyo kibazo ndaza kukigarukaho mu kanya, cyane cyane ngusaba ko uza kugerageza kudusobanura neza uburyo ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryibasira abagore n'abakobwa ryigaragaza. Benshi nk'uko wari ubivuze bashobora kumva ko ari ugusambanya umugore, ariko hari n'ubundi buryo umugore ahohoterwa. Niza kugusaba ko wabituganiriza neza, ariko reka mfate abandi bakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Valentin ndacyayisaba reka nguhereho, ariko nsaba Richard Livingstone ugerageze ujye ahantu hatuje, kuko telefoni yawe irimo urusaku rwinshi cyane, hanyuma tuze kuguha ijambo ari uko uri ahantu hatekanye. Valentin ndacyayisaba, wirwe neza. Valentin uranyumva? Valentin uranyumva? Valentin reka tube tumuretse, reka numve Richard niba yagiye ahantu hatuje. Richard wiriwe?
Mwiriwe.
Yego, uri hehe?
Marere Nairobi.
Yego.
Muranunga gusa sinibuka umutwe w'ijambo.
Turimo turaganira ku bijyanye n'isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ku bagore n'abakobwa.
Nabaza ati bene ko mvuge hoterwa rifatiye kubakobwa mukavuga rifatiye kubagabo nazo
urakoze cyane icyo kibazo bakibarije kandi umutumirwa yagisobanuye ngira ngo ntabwo wari uri hafi ya radio yawe ariko urakoze cyane I Nairobi reka dufate Valentin wirwe neza
yego
uri he Valentin
ni kwizera Ahmed ntagari Valentin
yego ni kwizera wirwe neza
yego ndaho ni majyaru mu Rwanda kare ne rurinda mu rwenge ni buyoga
yego ikibazo cyawe
ndagira mvaze abatumirwa ese dusanga wenda ikibazo cy'ihohoterwa ry'abagore n'abakobwa usanga byigaragaza cyane cyane ibice by'ibyaro naho usanga icyo kibazo kigaragara ese bakora iki n'izihe umugore bukangurambaga bakora mu byaro kugira ngo babashe kwigisha gutakuraze kugira ngo bamenye gusobanukirwa ibijyanye n'ihohoterwa kuko hari ibikorwa usanga bimwe na bimwe umuntu akora kuba kadasobanukiwe n'icyitwa ihohoterwa icyo ari cyo cyangwa se n'uburenganzira umuntu afite ubwo ari bwo kuko hari uburenganzira umuntu aba afite ku giti cye hari n'ubundi aba agomba mugenzi we ese babitandukanya gute n'uburenganzira bw'umuntu ku wundi ndetse n'ibyo bita ihohoterwa
urugero
urugero urabona hari ntabwo nabasha guhita mbona urugero rwa hafi
yego
ariko se nagira ngo mbaze bakora ubuhe bukangurambaga mu bice by'ibyaro kugira ngo babashe kumenya umuntu wahohotewe yitwara gutya abigenda gutya
yego urakoze cyane kwizera Lucky Ahmed twari twakwise Valentin ntago turamubona ariko ndagushimiye cyane kuri ibyo bibazo byawe madame umurerwa Ninette kwizera aravuga ko iki kibazo mu byaro kiri ku ntera ndende cyane cyangwa nini cyane namwe niko mubibona hanyuma mugerageze no kumufasha gusobanukirwa n'amategeko iyo bavuze ihohoterwa rishingiye ku gitsina babavuze iki
ya arakoze kwizera ihohoterwa riba mu mugi rikaba no mu cyaro ahubwo rishobora guhindu uburyo rikorwa mu bushobora kugenda buhinduka bitewe n'ahantu ariko nakubwiza ukuri kwera ko nababwiye ko haguruka turi mu ntara ariko tukaba no mu mugi wa Kigali rero nabonye ihohoterwa atari ryo mu cyaro gusa no mu mugi rirahari ariko noneho kukabajije abarije abo mu cyaro uburyo tukora twigisha kugira ngo abantu bamenye ihohoterwa ni rishingiye ku gitsina n'iki ese n'ayahemo ko y'ihohotera ariho ese uburenganzira bw'umuntu n'undi ni ubuhe ese inshingano ze so n'izi tubikora dute tukoresha uburyo bwinshi ariko cyane cyane dukunda gukoresha kwigisha tunyuze mu nteko z'abaturage aho tugira amahirwe yo kubona abantu benshi bazi icyarimwe tukabigisha tujya tunyuza ubutumwa mu muganda dukoresha amaradiyo communautaire abantu bo mu cyaro bakunda kumva amaradiyo cyane nk'ibiganiro dukoresha inkinamico mbega tugerageza kwigisha ku buryo buri muntu wese yabyumva bitamusabye kubyumva bimukomereye turagerageza rwose dufite ibikorwa byinshi ndetse byinshi navuga ngo biri no mu cyaro bivuze ngo ikindi nanone mbona dukora cyiza nuko dufite abo twita abafasha mu by'amategeko ni abantu b'abavolontaire hagutiba yarahuguye bari kuri muri community so abo rero baradufasha cyane nabo barigisha iyo babonye ihohoterwa ari gukorerwa mu gace batuyemo bashobora guhamagara umurongo wacu utishyurwa 4311 cyangwa se bashobora guhita bahamagara abanyamategeko bacu baherereye mu ntara cyangwa se nabo hari inama zisanzwe zoroheje bafite ubushobozi bwo gutanga turagerageza ikindi warubajije ngo ngomba sobanuri ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'iki dushingiye ku itegeko dukoresha mu Rwanda tuvuga yuko rivuga yuko ihohoterwa rishingiye ku gitsina ari igikorwa icyo ari cyo cyose gikorerwa umuntu haba ku mubiri, iyo tuvuze ku mubiri ni cya gihe tubona ko umuntu yahohoteye kubera ko ari uw'igitsina gore cyangwa ari uw'igitsina gabo agakubitwa mu mitekerereze ni cya gihe umuntu ashyirwaho inkeke, wenda turaza gutanga ingero inkeke za buri munsi, urudaca rw'ibitutsi n'ibindi n'andi magambo mabakomeretsa noneho no ku myanya ndangagitsina ari nabyo abantu bamenyereye ko basobanukiwe nako bijyanye no gusambanya, gufata ku ngufu no ku mutungo, ego ni ukuvuga ngo na kandi mu itegeko hakomeza hakavuga ngo kubera ko ari uw'igitsina gore cyangwa ari uw'igitsina gabo. Ubwo dusuje na wundi wavugaga ngo kuki muguma muvuga abagore bonyine n'abakobwa kandi n'abagabo bahohoterwa, nibyo n'itegeko rirabavuga. Noneho mu itegeko n'undi bakomeza bavuga ngo icyo gikorwa kimuvutse uburenganzira bwe kandi kikamugiraho ingaruka mbi. Iyo rero turi kwigisha abantu kwihohoterwa rishingiye ku gitsina, tubibutsa ko amoko y'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ari ane. Irya mbere ni ku mubiri, kabiri ku mitekerereze, gatatu ku myanya ndangagitsina ndetse no ku mutungo. Iyo utanze ingero ku myanya ndangagitsina abantu bahita babyumva, ku mubiri barabyumva ko ari ugukubita umuntu, mu mitekerereze noneho ni ukumushyiraho inkeke, ibitutsi, amagambo mabi ababaza umutima. Ku mutungo ni igihe umuvutse uburenganzira bwo ku mutungo muhuriyeho kubera ko ari uw'igitsina runaka. Ndumva ubanza mubisobanukire.
Hanyuma guhoza umuntu ku nkeke ahanini akurikije ibyo ibirego mugenda mwakira cyangwa se abantu babagana bavuga ko biterwa n'icyane,
biterwa n'ibintu byinshi, ariko nk'urugero nko mu bo tujya twakira hari abakubwira yuko nk'uwo bashakanye ahora mutuka umunsi ku wundi, ijoro n'amanywa, wenda amucyurira ko ntacyo amaze, ntacyo yinjiza mu rugo, ari umuntu uraho gusa wo kurya. Urumva icyo kintu ko ari kibi. Ukibwirwa inshuro zirenze imwe, inshuro icyumweru kitaza n'ikindi kitaza, bigeraho ukababara, hanyuma ikindi nanone bigabanya n'icyizere ku muntu, uhita koko hari abahita bumva koko ko ntacyo bamaze. Urwo ni urugero rumwe rw'inkeke zikunda gutukwa nk'abagore batafite icyo bakora ariko cyinjiza amafaranga, kuko icyo bakora cyo baba bakora, kuko niyo wiriwe mu rugo urimo urakora n'akazi kenshi kugira ngo bagashyize no mu bihembo, sinzi ko hari uwabo nayo aguhemba. Ariko nk'icyo ni urugero rumwe numva nibuka. Hari abaza bavuga ko inkeke bazishyirwaho kubera ko wenda nabyo ariko biganisha n'ubundi ku bitutsi, kubera ko wenda mwashakanye umeze neza uteye uko yabyifuzaga, ariko kubera imihindagurikire y'umubiri ugenda wenda uhinduka, nk'ibyo bikaba inkeke ko ugaragara kuri we nk'aho utakiri mwiza. Niba ari uko twasobanura, ni ibintu byinshi akenshi usanga atari n'ibintu umuntu naguretse ko nta n'ikintu umuntu yakabaye azira ubundi, ariko hari ibyo usanga noneho tuvuga ngo birakabije, nko kuguhora ubusa.
Yego. Hanyuma se tuvuye wenda mu miryango cyangwa se abo abashakanye, turebe gato ku bijyanye n'abahozwa ku nkeke mu mirimo, cyane cyane ugasanga kanaka yaguhaye akazi ariko ako kazi akifuza ko hari ibindi mukorana, ibyo byo mujya mubyakira ibibazo nk'ibyo?
Turabyakira. Abagore n'abakobwa bakunze kuba vulnerable ahantu henshi bakunze guhohoterwa ahantu henshi ubwo ntitunavuze wenda mbere na mbere no mu rugo kese zindi tujya twakira aho noneho n'abakora binjiza amafaranga noneho ashyirwa ku nkeke yuko atarimo kuyazana kuyamuha noneho dusubire ku cyo warumbaje kijyanye n'akazi ugasanga izindi nkeke ziri kuvuga ko muzabona promotion utemeye nibi nibi na shefu na supervisor na supervisor wawe harimo abahitamo kukavamo cyangwa se biba muri sense nyinshi utashobora kwibaza
urakoze cyane madamu Murerwa Ninette n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Haguruka kuri telefone dufite abandi bakunzi bijwi rya Amerika Gerard Ndayisenga wirwe neza
mirewe neza Geoffrey
Daniel Dirwema
Dirwema
ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe uri hehe kwa uri hehe
ndi mu burasirazuba mu karere ka Kayonza
ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
yego mfite ibibazo bya kubitatu nshaka kwaza umutumirwa ariko icyame nshaka kumubaza ya akenshi ihohotera nk'uko bagenzi banjye cyangwa mu bisobanuro ryatanga hari iyo bagiye kuvuga ihohoterwa se cyangwa bagiye kurengana umuntu wahohotewe akenshi humvikana nyine ab'igitsina gore cyane sinzi impamvu nimba arizo byoroshye nimba aribo byoroshye kutumenya ihohoterwa ryajya kunajya ngo mubaze cye cyane kugira n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina nk'umwana w'umuhungu ubu ushobora guhohoterwa wenda n'umugore umuruta se yamutuze yamusambanyije ariko akaba adafite ibimenyetso by'ako kanya kuko ndabizi ntawe wapfa gupimwa kwa muganga nihe nama amugira kugira ngo abe yageze no mumenyetso nyine yegeranya noneho babe babibashyikiza noneho kugira ngo no kuba yarenganurwa nyine bite bimworohera ikindi kibazo mfite sinzi niba ndi bubijyaniye mwese cyangwa azajya abanza agasubiza ikimena nkaba nakomeza ikindi nyuma yaho
bibaza icyarimwe kugira ngo abisubirize rimwe dusigaranye umwanya muto
okay ikindi kibazo mfite hari akenshi iyo bavuze nyine ku bijyanye n'ihohoterwa muri rusange usanga nk'inama mu rwanda usanga nyine igitsina gore nicyo cyita cyumva vuba vuba uwo mwanya ariko ugasanga umugabo kugira ngo abigaragaze azate no kumvwa biragoye ariko se niyihe nama nanone ashobora kugira nyine nk'umugabo iyo baje babagana ni ibihe bimenyetso babasaba nyine nka simusiga bashobora kuza bitwaje kugira ngo noneho na wa mugore uba wamuhohoteye se cyangwa se undi muntu wamuhohoteye abe yafasha nawe arenganurwe urebye muri make n'ibyo ngibyo
urakoze cyane reka dufate na Manirambona wirwe neza
mwirwe neza
uri hehe
jyewe ndi mu Burundi muri province Bubanza neza na neza komine Mpanda mu cyumba bita ku Gifugwe
ikibazo cyangwa intererano yawe
intererano ku bijyanye n'ihohoterwa ry'abakenyezi n'abigeme n'iwacu mu bisanzwe birakunda kuba cyane cyane ugasanga nk'aba abakenyezi barahohoterwa n'abigeme rimwe rimwe mugabo cyane cyane biva ku bintu byo kutamenya biva ku bintu byo kutamenya hari nk'umuntu abakoresha nk'umwigeme na cyane cyane ugasanga ariko aramuhohotera ugasanga habayemo no kumufata ku ngufu byore bijya bita byore na rimwe na rimwe hari nk'abagi usanga kubera bivanye n'ubuzima bubi usanga tubayemo
hanyuma se Manirambona uko kutamenya uvuga n'ukuhe kuko kugira ngo umuntu asambanye undi ntago bikuyeho ko atazi ko arimo gukora icyaha
mu bisanzwe ibyo birapfa kuko ntiwosambanya umuntu uzi ko ari byiza mu bisanzwe niko kutamenya mvuga kubera ubugize nabi kuko bivanye n'ubukene siritu nk'aba bakozi bakora mu nzu urasanga bashebuta rimwe na rimwe babyifatamo nabi ugasanga bagiye mu izo ngeso mugabo mu bisanzwe muri rusange biva byinshi biva ku bukene mu ibi bihugu biri mu nzira y'iterambere turimwo.
Urakoze cyane. Nicyo ushatse tuvuga ni uko hari abasambanywa bakemera ko babikorerwa kubera ibibazo by'ubukene.
Hari n'abasambanya, hari n'abakozi usanga basambanwa, benshi barasambanwa ku mbo kuko ngomba higa ubuzi ugasanga rimwe na rimwe bari ko barahohoterwa mu ibyo muri rusange biva ku nzira z'ubukene.
Urakoze cyane.
Intererano bikuru rero bigasaba nk'ibyo bihugu biba biteye imbere gufasha cyane cyane mu ico gisata cy'ihohoterwa ry'abakenyezi kugira ngo ibintu bigende neza natwe mwa bino bihugu turi mu nzira y'amajyambere.
Urakoze cyane mu buhanga bw'ibyuma. Ndifuza ko Manirambo na bamugumisha kuri telefone kuko mu Burundi turacyafite ikibazo cy'uko badukurikira kuri FM kugira ngo yumve ibisubizo bya Madame Umurerwa Ninete. Madame Umurerwa Ninete, kuri ibyo bibazo bya Manirambo na ndetse na Gerard.
Murakoze. Gerard hari ikibazo yabajije ngo yabanje kuvuga ngo iyo habaye ihohoterwa rishingiye ku gitsina umugore niwe witabwaho, niwe wumvwa kurusha umugabo. Ntabwo ari byo, kubera ko n'umugabo iyo agiye agana inzego zibishinzwe na warumva kandi bamwakira mu buryo bumwe nk'ubwo bakwakiramo umugore wareze wese yitabwaho kandi mu buryo bukwiriye. Ahubwo nk'uko tugeze kubivuga kare, abagore bo bigaragara ko bumvikana inshuro nyinshi, kubera ko twabivuze ko nubwo bose bahohoterwa ariko umubare w'abagore n'abakobwa bagihohoterwa cyane, bityo mu matwi ya benshi bagahora bumva ko iyo bavuze ihohoterwa abagore bagarukwaho inshuro nyinshi, ahari nibyo bitera kuvuga ngo ese kuki ari bwo bitabwaho. Ariko nashango mubwire ko n'abagabo bitabwaho cyane rwose kimwe nk'abagore. Ikindi yanabajije yavuze ngo ese umwana w'umuhungu noneho muto wahohotewe n'umugore umuruta nabyo birahanwa? Ni kimwe urenge. Ati ese yabigenza ate mu gihe nta bimenyetso, niba nacyumvise neza nta bimenyetso afite? No, ibintu bijyanye n'ibimenyetso nabyo ni kimwe, yaba umwana w'umuhungu, yaba w'umukobwa, yaba umugore, yaba umugabo, biterwa n'ihohoterwa hari uwo muhungu yavugaga yagiriwe. Ya nk'urugero abaye yasambanijwe, nawe hari ibimenyetso bigomba kubaho. Nka kurya twigisha abantu ati niba usambanijwe wafashwe ku ngufu wikaraba, ahubwo nyarukira kwa muganga. Biriya byose twigisha bireba ibitsina byombi, ntabwo ari umugore tuba tuvuga ni bombi, ni umuhungu, ni umukobwa, ni umugabo, ni umugore. Ariko kubera ko ntazi muri ya mahohotera ane nababwiraga, ibyo yavugaga uwo mwana w'umuhungu yaba yakorewe n'umugore, ubwo ni uko nguko wenda twamusubiza ibimenyetso bifatwa mu buryo bumeze kimwe, bibikwa neza cyangwa se bisabwa ku mpande zo kuri bose bitewe n'uwahotse uwo ari we. Niko numva nabisobanura. Hanyuma mu Burundi Manirambona nawe yatanze nk'urugero, kandi byavugaga koko biragaragara aho abana cyangwa se igitsina gore ashobora guhohoterwa akinumira agaceceka kubera ko ntashaka kwirukanwa, wenda se ahakora yaba mu rugo niho akura amafaranga amutunze. Ibyo rero twigisha abantu Manirambona mujye naho mu Burundi mudufasha, naho mu Rwanda turabyigisha cyane, tukamubwira ati tinyuka ubivuge, nta kibazo nushaka kuvaho wakoraga uzakora n'ahandi uretse no mu rugo no mu kazi mu biro. Iyo uri guhohora n'ihohoterwa ibyo byose urabivuga, ingaruka zabibamo ibyo byose ibikubaho biruta ububi kuba wava kuri ako kazi niba ari cyo gituma banga kubivuga. Murakoze.
Hanyuma madama Ninette, ubukene bufata uwuhe mwanya mu bijyanye n'imvano yuko iki cyaha gikorwa?
Ubukene nabivuga mu buryo bubiri. Umugore udafite ubushobozi bw'amafaranga, icyo bishobora kumugiraho ingaruka bitandukanye n'ufite ubushobozi bwe bwihariye, nuko hari ka twagiye tubona aho umuntu yemera agahisha ibiri kumubaho akaba muri iryo hohoterwa ry'igihe kirekire kubera ko atari uko abishaka, ahubwo ari uko wenda ari kwibaza inshuro nyinshi ati se nimva ahangaha nzatungwa n'iki, nzabahe, mbega akidepanda kuri uwo nguwo umuhohotera, bigatuma ahitamo kwicecekera. Urumva aramutse hari abo tujya tubaza ese ibi bintu bikubayeho imyaka 10-20 none se urate ngo naricecekeye kuko ntaho nari kujya. Ni ukuvuga ngo iyo uza kuba ufite amafaranga yawe bwite utadepanda ku guhohotera uba warabivuyemo kera cyane rwose. Urumva iyo ni ingaruka yo kutagira amafaranga cyangwa se kutagira ubushobozi bw'ibifatika kugira ngo nihagire ikikubaho uhunge. Ikindi cyiza cyo kubona ko umugore kugira ubushobozi ari byiza, nuko mu gihe nababwiraga ibintu by'inkeke n'amagambo mabakomeretsa babaza, cya kindi batukira bamwe ngo ntacyo winjiza, ntacyo ukora, ntacyo umaze. Urumva uramutse ukora mu byo watukwa, icyo kiba kivuyemo kameme. Muri yo turimo turareba ihohoterwa rishingiye ku gitsina, iyo serikre cyangwa se urwo ruziga, tubona ko rishobora no kugabanuka cyangwa se uwahura n'ihohoterwa iryo ryose ashobora kwirwanaho mu gihe yaba afite ubushobozi bwe bwite mu bijyanye n'ubukungu. Urumva rero kugira ubushobozi mu bijyanye n'ibifatika bifite icyo bimaze mu kuba byakurwa byaguproteja, ntibivuze ko utahura naryo ariko uhuye naryo hari icyo we uburushije utagira na mba.
Urakoze cyane madamu Murerwa Ninette. Mu kanya turaba dusoje iki kiganiro, ariko mu masegonda make cyane, ubutumwa wifuza ko abakurikijwe rya Amerika basigarana muri iki gisi zirikana iminsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni ubuhe? Masegonda make cyane.
Nifuza ko buri muntu wese yagira uruhare mu kurwanya ihohoterwa uhereye mu muryango kuri komunote dutuyemo, kandi nanone nifuza ko buri muntu wese yatabariza umuntu wahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina akaba yamufasha kumenyesha inzego zibishinzwe kugira ngo afashwe. Murakoze.
Madame Umurerwa Ninette ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Haguruka, akaba yadufashaga gusobanura ibijyanye n'ubukangurambaga bw'iminsi 16 bwahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryibasira abagore n'abakobwa. Ni ubukangurambaga bwatangijwe tariki ya 25 z'ukwezi gushize, buzasozwa tariki ya 10 z'uku kwezi kwa 12. Madame Umurerwa Ninette, nagira ngo ngushimire cyane ne kubwa kanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Murakoze cyane Edirema.
Urakoze cyane nawe. Nshimire abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi bagize uruhare muri iki kiganiro. Nshimire Engineer Cornelius wamfashije mu buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha niwe wegeranyije iki kiganiro muri studio ya 7 hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Radio is with America. Yabai, Sumizo Chachu. Radio is with America. Yabai,
gihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu